Upendo wako double time, tena wenye style huja let it down mood. Yoyote mesha yangu weni light, tena huja let unipa green light. All the time, nikiwa sina psych, uko na mikila fight. Wewe ndiyo ngao, all the time, tena bado rock of my life. Ni wewe, ona ulisendwe sanju yetu. HSB, nibonge na wedeli ni kupress bila stress. Moyoni, jasho lango nitadish, uli deuta ni bless. Ni kupress bila stress, all day time mukafanya wawe high. Kai kwenye moto mkali, hatari na kumanga mkate. Watu wote, still, fishy, whiny, party,
Soba. Hakuna kama wewe El Shaddai, Jehovah Rafa tena Adonai. Wewe ni mwanzo na mwisho, mwisho wa mawazo,
mwisho wa mawazo.
Nipo kujua siku sita sita, ukaniita nami nikaitika. Agape love, the real one is you. Siku zote nitakusifu wewe tu. Ulinipea jina mpya soba, kukutumikia nikasema sitangoja. Kwanini kanguma, kwanini kalukundo, kwanini kaamka, kwanini kana vindo. Ulinipa freedom, kanipeleka liberty. Sasa hii message nasambazia wadhi soba.
Wewe, ona ulisendwe sanju yetu. New life, yani niko strong, nina work, niko fit. Yani nina prince, nikiimba na kudance. Wewe ndiyo lord, lord, yani god. Tena unaweza yote my lord. Let me dance yo, for you umenipa new life. Tena good health, niko fit na kusave. Let me dance yo, for you baba, for you. Let me dance yo, for you.